ijambo rimvuye ku mutima utega amatwi nkubwire kandi ubyumve nk'intore maze iminsi niga imisoko unkunda ndusha abandi duhiganwa mbayige mu bitego umusore wogeye shaka gusakara iyo ngamba nyihamirizemo shaka kukwiyereka nizirwe nawe nkwizire cumugara ncunde cumugara nembe cumugara nkarage no mu nkango pi muheto w'umukogoto igihame cy'intore umwambu ubangutse rudahusha mu gihumbi ndi mugara w'intore icumu rityaye ingabo ihamye ndi umutako w'inkindi ndi nkongi cyane ruhutu w'ishyanga ndabarikana shaka gusakara iyo ngamba nyihamirizemo shaka kukwiyereka nizirwe nawe nkwizire cumugara ncunde cumugara nembe cumugara nkarage no mu nkango pi 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 pi